abela mukuzala uza mama weka bwe yali akuzala abasawo mu ddwaliro bamukulisa omwana tekuliko omwana nayoza ddeka pikimanye akaana kokayaye mama kegendereze wakyuka bukyusi gwe tewali muyaye yadde watondebwa mu kifaananyi kye mukama akulinze komawo baluni jeva fuwa momu kabaza nye negenda mubanga nepali leyo nganyini yomu nyivu baluni elemende mubanga baju wakasera luboro neko maokusi kubanga banyivu nebajija momu kayona kare nawe bojo mukama ya kuwa omuka osebe watukeno olemera mu kibi olinga baluni luliboolo n'oggwa mu wenna komaweeka mbagwe nkomawo mangu sitaani akuteza amaggwa tayagala okomewe wammwe tayagala okyuke ayagala ofireeyo mu kibi byebyo by'owulira amawulire bye gawandiika pasta yakutakana owe jindi yabye sente ono yakuze chuma omulala polise munonya golo nosanyuka nga tochimanya oyongera kubula fe Yesu waffe takwatanga kukana Katonda wafono polisi temunonya wabula yajinonya ayagala ekyuke yenenye kati gwe weerabidde nti ekkanisa y'eddwaliro ly'abalwadde waliwo be tujjanjaba obubbi abalala tubajjanjaba bukaba abalwadde baffe abamu tebannawona mubamujjanjaba bukaba okuwulira yakutakaana ate temumugobe nnyini ddwaliro yagaana yakyatula lunye buli omu mumuleke ajenga bwali bamalaaya mujjeeka omulwadde ye yeetaaga omusawo kati manya twali balwadde twali balwadde naffe twawona komawo komawo weeka ne bw'oba n'abasajja bangi nga tomanyi mutuufu yani oyo wala kigonywa emwana otuuko giyite ngwa obwenzi bwakwata wenjogerero bwongo bwakyuka ng'olaba embuzi ku luguudo bwongo bw'obugambo oyo mukazi yajja ebintu byakyuka naye komaweeka obulamu buterere komawo mukama akwetaaga ebibi byo byonna byerabidde mukwano komawo ebibi byo byonna byerabidde mbagwe komaweeka komaweeka omusajja tajebakamubamwe teri agenda mulago bamukuba empisa ewonya okugaba jangu n'obwenzi bwo unaabonere eno mukanisa teri agenda mu ddwaliro n'asaba bamujjanjaba obubbi jangu n'obubbi bwo empisa ezibuwonya ziri eno jangu n'essirinti zo ensonyi zinadda mpolampola jangu n'akajanjako kanaawonere eno mu kanisa jangu n'amayembego Yesu anakuwonye mmandwa jangu n'essirimu emiggo gyegye gituwonye ndwadde jira mu mminizo ensonyi zinadda mpolampola jangu n'obwenzi bwo mpolampola